Zuleika.
Smart keys on the beat.
Umituwe mkwano, madenya mchizikiza. Asirawa, natukana looza, natunde wakuwa bumu.
Baby, you tender. Kwa gala kufamina surrender. Ngeri jonka nika baby only menda. Oncha kalanya baby only panda. Wansimula, wansimula, I'm a soul. Wansimila, wansimila, kumkono ya mkwano. Elakati
Kizikiza. Olika sana kanga kalete kuba.